tsamela ye letsatsi ka letsatsi ra re rapela ye re bitsa wena Jesu mura tafita ye gore ga uwele re bana ba
Lord, we pray.